Gamba, Ebyenfuna nabitegeera luli, Lulunga n'ekigwana n'empeera, era njawula nti kino kyampeebwa. Oza kujjako abatannalaba, nti omuntu ono yagwanira ayimbe, kyenva mbuukayo ne mwekyawa, Japan oyo wakigumaza, nange mmanyi mubeerako be mwesunga, ne mbayambako mujankalane, zekinfaananya nga bwesanze. Sibonebwako n'otayuguuma okutuuka lwe mulinziika gampa okwesita engudde bakuba n'omutwe ogutannyamba nandiseeyo n'endipootinga olwo ndulumira ddunda olwa fuleemu yange embi enekubuuza n'omukazi guganza mu bakulu obubi nakwebedde mwe bakuba ekibiimu kya ttimba gwempeeweta nemmunyenza ate soosiga okusinga ku nswera bansonga tavumulwaty atyo n'ennyumba okusaanyisa omulabi kwolopuleeti webeera kiribabuukako ne musiima n'enduulufu n'etakumbeera nga yamupaana emirembe n'emirembe n'eyo mubagambe nti ebiyimbo enjo birina kuwomba era okuvala ejjajja taddirira tugeze obaddeko ne gy'ogenda kale erimmoloka etiika ekisesa ate ane ku siteegi kokumbi sigwezitikira zifeeyo wala akyagezaako n'akikola baabasaabaze gwe betikka olw'okubanyiga okungi ne mu kusasula bamwezoobya wandiesanga omu ku bayombye ng'ate olw'enkeera gwe bandyese olw'ekisa ky'omukoba n'ayambwa naye olugendo lwalutuukirize kati mutandika okuwunzika obwongo mu bunjoleekeza ennande gyekirufiirako wasabangi simugiza obuvunaanyizibwa mwe babutamanya ne mwekyawa mwandyagadde bajja bamwe nnyo be bakwasizaako n'ofumba omusajja ow'omutafumbirika lwa nsonga nti bw'ava gy'avudde teggwayo bimukyankalanya n'addala kuba n'ekaawe omuntu aliyo tamwetaaga n'asatokagabiza omwenda ansaya kino tebeeremu mwali bangi yesu n'ayamba kuba ababiikira tebaawayira malaya gonyoma owewuwo nno kwafiira gwekimusuzaayo n'oyomba negwobumale kakitakulize yese ng'abasajja twediima mwandinyogoze tukkaanye kyandivumiriddwa n'abaafa ne mu byafaayo ne kirandanga fekitubeeza n'ekisa ekingi bayibuli yagamba mwagalane era abakimanyi bo bayambye ne babiteekamu abatembeeya gy'oba senga mufuna bbaana ne gye munakola awalangirirwe mwandifunye siringi bannaffe nga n'abafumbo bajja beswanta tubagalukira ne ku zaabu oba damu yabe balambajja nze oluwalo olutuusa ne nkoowa kutemanyi nti buvunaanyizibwa gy'oba muli bangi kyayambi fe buli budde katusattirire tubatonereko ne ku nsimbi kubale twagala abafe edinze kamweyonje nga naffe tubayamba tulye ku bulamu nze kati ebyokufa tobinnyumiza simutumbangako nakumbajja naye mukazi kyali na bbaawe muli gwe yeekakasa kambuuze kaakati kiki ekibeereza naba namwe muduga tikanya manti gambane kuba namwe obufumbo bwalo notoberomu maula guledi jotebi kubanga naba kujje babiga tujanga babulira kati olyo kosibenga bonyweza omanyedde erimu munno terita balwa atali mwenywevu n'ekirala muleke n'engamba kyokwekomba tekibulanga okusinziira gw'oyo gosanze n'embeera y'omuba otakwesa katuuka n'okubuuza b'ensanze lwaki byenkola si byendabika kyabasukako ne baŋŋamba kyowebyennina tebiggwayo bawombako okuba enzudde sibuliko wasa nti kofiira yandikwesibako olw'ekifuba so nga bambi wali weetaasa mutawaana kiba okuola ekkanzu n'ojjonana nnyo tukkaanye ng'ate owoomerwa nnyo n'essuuti so nga ne mutulaka weekombwa ate n'omusajja kayenda kimanyi okwayagala okuŋŋunte zenjasasira abateeyonje ng'abatulegesa bawunda ennyo kaakati nkubiriza abaami olw'enkeera temwewulira ekyokuba omubi ate n'obwavu tekikutiisanga nakwenyooma mpoozi n'abakyala baŋŋambye baabamu baganza buutabeererawo tumweragira kaate naswala omanyi abanaku mwewujja kati gwendiga gwerabako n'epaala obujja wummuzi otuule fe tuliwo okukuntananyirira era sikyayisa ntunuulidde kati ŋŋenze era ndaze bukunja mweraba bataayi muli mmalako ye mutya ebigambo sekandi byennyumya tebiggwayo
www.mp3ugandanmusic.com